Shun Wenkam. Pekas, I'm sweet home.
Cool up and cool and cool. Oh, go say Kayala. No man have seen this, oh, Tarama. Oh, to say Kayala. No Masilala sing a chile. Oh, to say Kayala. Say, Sangami, my killer. Oh, to say Kayala.
Mtana. Lekhaya wena ongayiqhenyi ngalo bona abalifisayo uye lekhaya wena oyinyeza ngalo bona abalifisayo lekhaya olibona lidla zokuwe bona abalifisayo uye lentandane ngake lale mkakwe izezifisayo uye
kaya lami leli ngiyalithanda kodwa sekayala noma ngabe izinhliziyo zodakama kodwa sekayala noma silala singadlile Kayala.
Baba
ngiyakhuleka, mami ngiyanyukela, philo ngiyahluleka, ngithela ungipha amandla impilo sithumele, thumele umkhuleko, sasama siyahluleka, inhliziyo yami umoya uyaphuleka, ekhaya siyahlupheka.
Noma ngabe izinhliziyo zodakama kodwa sekhaya noma ngabe silala siphuza amanzi kodwa sekhaya la awu kaya lami leli ngiyalithanda kodwa sekhaya la noma ngabe izinhliziyo zodakama Kodwa sekhayala Noma silala singadlile Kodwa sekhayala Hlekisa ngami makhelwane Kodwa sekhayala